sabuuraddii 129aad tan iyo yaraantaydii marar badan bay idhibeen. Reer binu Israa'iil hadda ha yidhaahdeen, tan iyo yaraantaydii marar badan bay idhibeen, laakiinse igama ay adkaan. Kuwa beerta jeexa ayaa dhabarkayga jeexay, oo jeexjeexoodiina way dheereeyeen. Rabbigu waa xaq, oo isagu wuxuu kala gooyey xaarkihii kuwa sharka leh. Inta siyoon neceb oo dhan ha ceeboobeen oo dib ha u noqdeen, ha noqdeen sida cawska guryaha korkooda ka baxa oo engega intaanu korin, oo aan beergooyuhu gacantiisa ka buuxin, kan xirmooyinka xidhaana aanu laabtiisa ka buuxin, oo kuwa agmaraana ma ay yidhaahdaan barakadii Rabbigu korkiinna ha ahaato. Waxaan idinku ducaynaynaa magaca Rabbiga.